SMG.
The viewing. Hello. A lot of what I have been waking up, getting nothing. Yesu, nafu yangu ipo kwako. Mungu, jawabu langu lipo kwako. Baba, fungu yangu ipo kwako. Bana kuikomboa familia, bana sio njia. Nipo kizani na pambana nimepotea. Yesu nionyeshe njia. Unajibu maombi. Tamwambia nani siri zangu? Sina rafiki, niko peke yangu. Yesu bila we kunishika mkono, nitakata tamaa. Shetani atanivuta, atanirudisha nilikotoka. Mawimbi yakinipiga,
mtetezi wangu ni wewe.
Nikikosa leo, nikapata kesho, mapenzi yako yatimizwe. Mapenzi yako yatimizwe. Nikilalamika sana, nitakukosea Bwana. Nitakuhimidi Bwana, sifa zako zikinywani mwangu daima. Bwana nipe nguvu ya kuyashinda majaribu yanayonisonga, niepuke hasira ya Bwana kwa watenda mabaya. Unikamilishe nikupendeze siku zote. Yesu nishike usiniache siku zote. Yesu bila we kunishika mkono, nitakata tamaa. Shetani atanivuta, atanirudisha nilikotoka. Mawimbi yakinipiga,
mtetezi wangu ni wewe.
Nikikosa leo, nikapata kesho, mapenzi yako yatimizwe. Mawimbi yakinipiga,
mtetezi wangu ni wewe.
Kikosa leo, nikapata kesho, mapenzi yako yatimizwe.